Ndizawungena bhuti, ndithi ndiza kuqala ndize kule nto yalo mfo adibana naye we-NGO NPO. Yabona ke aba bantu mandihlangane nabo, abantu be-NPO kum bafana nqwana ababhala, andihlangane nabantu ababhale incwadi. Okay, ndayichaza ngenye imini uba kutheni. Ndize kulo mcimbi uthi wena uva kuthiwa kukho sopitsho obani bani, lo mntu uzile nayo le ngcambo akushiye esiqwini xa thi ukuzinqula kuyimbali, unyanisile kodwa akagqibanga. Njani? Xa uzinqula kaloku, xa kuvela ezinye izizwe, yinto ekubonakalisayo uba ootata benu babe nalo unxibelelwano nezizwe ezithile, kusengenzeka babe nonxibelelwano ngokuzekelana nezo zizwe, okanye babe nonxibelelwano kuba behlaliselana kufuphi. Ithetha ukuthi loo nto bebesabelana ngolwimi, besabelana ngezimvo, besabelana ngokuqhekezelana ngomcimbi wemfihlo yamayeza. Ibangela uba ke ngoku kwinqulo labo mabalifake, ndakwenzela umzekelo. Phaa ikhaya emacetheni thina sihambe sadibana namacethe kula macala ngapha kooNgcobo athi wona angamacethe kaGcaleka. Sathi ke kasibuza, uGcaleka lo nimfaka kanjani? Khange bakwazi uba uyiphendule. Abanye sibave besithi bangamacethe kaRharhabe, singayazi uba bathi bangamacethe kaRharhabe xa bekutheni. Abanye sibave besithi bangamacethe kaPhalo. Sithe apha eluphandweni eluhambeni safumaniseka ootataba bathe ngelaa xesha uElizabeth emisa laa mthetho wathi makubula umntu okuthiwa ngumtha kwifomumthwa phantsi kwefoma Transkei. Kuba ke asifuni ukuxoka uba kwakunezizwe zazingabulawa, zazikhona izizwe zaziyithagethi. Ubungqina baloo nto ke zikhona neencwadi ezizilete ezitshoyo ezabekwayo uba mababulawa abantu. Specific ke aba bantu baphaa ikhaya babebulawa aba bantu basekhaya. Bathatha ke ngoku indlela elula yokuzidalela uba mabozifihla phantsi kwezizwe ezikufuphi nabo. Babesithi ke xa befuna unqula ke ngoku aba bantu bayibusa aba bantu, bade babashiya phantsi kwelwimi ke ngoku lithi bona bangabacela cetha kaGcaleka, kuba kaloku batheni bawongwa bancedwa nguGcaleka wabafihla. Yiloo nto khosi sizukulwana sisithi nje namhlanje. Elo nqulo ke mntakwethu elo lifunda ukuba uzame ungalikhabi, kodwa uzame ujonga uba yayileliphi eli nxibelelwano laliphakathi kwabaqithi naba bantu wena ubabizayo. Yayilunxibelelwano lokuzekelana ngeentombi, okanye yayinxibelelwano lokuthi xa besixatywe ngumhla kaxakeka babehamba bayofihlwa apho nakwabo bantu na, okanye abaqithi njengobona nje uba imbali yabaqithi ayifumaneki ncam, baye babaleka bafika bazimela phantsi kwabo bantu na, baze kwakho sizukulwana sisini phantsi kwabo. Ndiloo nto ke namhlanje bebaveza nje. Ndizama ukuthi ke inkosi kakhulu, umntwana omhle.